with Stardom Entertainment.
Everybody stand up.
DJ Miles.
Staki ma miss Colbana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana.
Mavo on the beat.
Ah, si wango napenda wasichana. Nikolojo na bibi ni wa ala. Tunimori after this ni lawama. Nastaki ma miss Colbana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki ma miss Colbana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa po kwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kam show yu ni simple. Next day so mafika asha limpo. Apo kwa Edgar obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake ako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kiko.
Yo tosha yo.
Kini buta please not false. Walini mada na mastingo. Alini fuwa trao boxa na mariboks. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa evo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi, makialis, magwiji. No kitoko singi zake baridi. Ni kawaida ni tabia za chichi. Si wango napenda wasichana. Nikolojo na bibi ni wa ala. Tunimori after this ni lawama. Nastaki ma miss Colbana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki ma miss Colbana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki ma miss Colbana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Sijaijua kumbe lano ni FBI. Ameni ambush kigafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini basenga dadi nita go down in style eh. Maswali mo bati breed ambono mezima line. Noko hapa low drone na nilimi ya wife. Misi amini ati weni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mele itoka uneza zirai ai. Na sizi fly zai kwa isi ni a crime ai. Asha kikok asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika kiku. After trigger kui press ndenge ka jam. Na mini nani hapo kwa window sinika jump. Mguni ponye mina toka siaka joni kiran. Mungo santi yacha leo mini kasome sana. Si mungo napenda wasichana. Nikolojo na bibi ni wakala. Ni mori of the Disney la wama. Nastaki ma miss Colbana. Tazima simu ndo sipige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki ma miss Colbana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana.
Niko kweze niko zanabe. Kana kana shi. Nimepandisi ya mbanati. Juni nganyare. Kuna vile nime kana fi. Nime banashi. Mbotu nime nda sumbe nase. Juni kona kishu.
Na wakumbi ya za kivula.
SQ on the beat.
Na wakumbi ya za kivula.
You know what I mean.
Niko kweze niko zanabe. Kana kana shi. Nimepandisi ya mbanati. Juni nganyare. Kuna vile nime kana fi. Nime banashi. Mbotu nime nda sumbe nase. Juni kona kish. Saubaya nikinja na mo. Atire nangwa. Makangede na wandana su. Juni komasi. Malego na mganazi. Tosi na masi. Na wategi adi wanati. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Bogi yake ni kupwachi kama wagido. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Bogi yake ni kupwachi kama wagido.
Geje streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho. Riang ni kuwa mocho. Wa mocho. Riang ni kuwa mocho. Geje streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho. Riang ni kuwa mocho. Wa mocho. Riang ni kuwa mocho.
Niko masongi wetegea ni jimes. Na kunywa kumiri and kujibless.
Leo mbore mina
tagana ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zirelease. Juwaga muse mayuto lini breeze. Uwe rosla chaji kismat. Nikirandre na kwa gashida na. Za kunyami usakanga kwa giz. Toa choo kukizi digi kabisa. That means as if float me go deeper. Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho.
Genja streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genja streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyi makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wa mocho. Tupateza matwara, wa mocho. Utanipata zabe, kanashi. Mucha na maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwathi. Nite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kujipulizia. Kuwa mocho, ndio riba.
Yo,
Chafua, my friend.
Check a day on the beat.
Sina kinywaji, weta mbiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress amebeba, tipping. Is it me or my drink is picking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vunulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leona meza takama nitembe. Doni lewe mpaka nibebwe.
Nakataska ama kane. Pewa chupo si lambe lambe. Wapiche seko pande kane. Ngango, whisky. Hanjam, hanjam mingi. Minataka joni teke toto. Namsupa tulewe hadi kesho. Shots, kamino. Boti, bodo. Chapa, toto. Ukimaliza, KO.
Lema, chapa adi alia ati ema. Maluku, miu piga luku. Na dudu, miu wapa dudu. Toto kana lilia mjulus. Di kingpin suzi alisha.
Oh, 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 niso. Oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh, ako kek na maombido. Oh, oh, ombido. Oh, kek na maombido.
Namtaka, ukinitoka ndakufuata na traka. Alejandro, mad meat tractor. Bulldozer, wapaka. Halal, halal. Niliona miaka lifa ndani ya church. Alikuwa mevua blazer ya patch. Tabia ya dem, ametoka catch. Sukuma wiki na sukuma wiki. Ukichagua kiki kuwa mpiki. Nikilikita kwa iki iki. Takumwagia kutu ya wiki.
Oh, 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 niso. Walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh,
ako cake na maombido. Oh, oh, ombido. Oh, cake na maombido. Oh, oh, ombido. Eh. Oh, cake na maombido.
Wangida, babangida, zangida, wakandiga. Mama angina, ay moratina, na hanidia, karatina. The fact says call back now na ni divert. The fact chat iki last kesho tani call fast. The fact fax any fax say rose my fax. The fact wanna do a clack and mina do a clacks. The fact mina do a taxi wanna do a tax. The fact wanna kula nyash mina kula nyap.
Ini last but not least, my calendar. Yeah, my master, my team, my bazenga. Kafala na beef na kalenga. Na kakao amevunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda karibei za Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Buda kila esto jiji ni na bibi. Kalale Kalale
Kalale
Kalale Kalale.
Hey,
yati yati nini kem kem. Wata mane wata my mister. Kasi ganje haini saidi. Wata guane, what about it? If bro man gonna die beef, kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Yeah, yeah, yeah.
Kalale,
hey. Papa Fadela game back in kuchenga statue. No sachin bula engine on a jot for five. Tuko up then a tiki mbogi yote my crew. My silver does me jack kama Manchester blue. Kem dole kuna fanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flaco. Ni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your mat. What a guane, what about it? If bro man gonna die beef, kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale. Kalale, hey.
Kachubungi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kapuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Kirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka, kalale. Wanaumwa kiongea, kalale. Okay,
hey, yati yati nini kembe. Wata kwane, wata my best. Kasi kande, hani saito. Wata kwane, wata
bout. Bazo, big man bazo. Bazo, big man bazo. Bazo, big man bazo.
DJ bang, bang, Miles, bang, bang, Kenya.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz.
Stardom big Entertainment.
Bang, 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 bamboo.
Make you take these talkers on money. Tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na T na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja boost kisabe gonga. Gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga. Sopo jani piandom kambia fande mbele tuki songa.
Meku cheki toka zamani. Tuna taka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwebo itisha. Kiwashe kikichatisha. Kuguza tezi ivisha. Mebisha unanimaliza. Nasharungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endo pimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tuna unataka nadhani mi ndio dunga kama daktari na baki ndani kwa ndani yate kwa ndani na baki ndani kwa ndani yate kwa ndani na baki ndani kwa ndani
Bazu big man Bazu.
Okay, party people in the house.
Bazu big man Bazu. Big bang 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 boom. Itidoa choche.
Kosherena itaki asira itaki mabombo maniga inataka tuma kwanto meiva bill nitalipa kwanza kani kuririma A for apple na K for kanali sijai kata guil katikati sipati na kata bali pali yaifai
sipati na kata bali
kabado unapima cheki venye naifanya bado tuko baesa bitch ni badman hasta kama kuna giza taitana bado tuko baesa bitch ni badman
Bitch ni bad manas, manas, 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 sifuatani na umati na jimez kama bangi alipono na mababi yesi guashe ni banisi mkate na ukapi jom chai na amani alimesa kabaki ya konditi juu ya haki atakikani na umati ya kitoka atabaki hindi wori kwa mzazi tusilete za uzani nime uwa
tuko sherena itaki asira itaki mabombo maniga inataka tuma kwanto meiva bill nitalipa kwanza kani kuririma A for apple na K for kanali sijai kata guil katikati sipati na kata bale pali yaifai
sipati na kata bale pali
yaifai kabado unapima cheki venye naifanya bado tuko baesa bitch ni bad man hasta kama kuna giza taitana bado tuko baesa bitch ni bad man
Bitch ni bad manas, manas, bitch ni bad manas, manas, bitch ni bad manas, manas, bitch ni bad manas, manas.
Wani mrasta mandasta umeka kwa kichwa, wani kimasta mabasta dudwa kufichwa, unelewa anga munelewa, unelewa anga munelewa. Hapo sinayo mbogi ni arasta, kwa super marege kwa Snapchat, mazigi jo tutinge madasha, anakuparesha tunapulula mabianga, na ima jani siya kericho ni agabianga. Ilianza kakikolo saini pienga Nina seska imenijazi ya weather Barreta bakmanyu ya effort Nina mazigi kanichi na kondiko mia Netflix maria na kwando sesmia Makuki ndo hizi baby memshikia Rookie lakini leo beda na rukia Backbench na miti mabusu Tricky Friday na get loose na Lucy Tika highway majiride na ngusu Pigwa wire kazuku Rasta nikiwa area sizi wake Flash flash kani tei ama mbotke Rasta tuzidi dao sadi shope Hala na uwe kange chini ni oko Kwa sherena itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma A for apple na K for kanali Sijai kata guil katikati Sipati na kata bale pali yaifai
Sipati na kata bale
Kabado unapima cheki venye naifanya Bado tuko baesa bitch ni bad man Hasta kama kuna giza Taitana bado tuko baesa bitch ni bad man
Panga inaita wakanga stanga Tunasaka tukimanga funga Ikileso na dimanga shikonde Utapepo na upepo
Adipombe
Tunakunyo joma pepo
Adibonge
Tunashindanga kwa temple Lewa seni kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kata chenda ni wanze kukuruma
I wanze kukuruma
Kausi mami wetisha motirima
Wetisha motirima
Kulewa kuchuchuma
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 Mina penda kukuruma Kani krum na keshi ya tuhirima Ziki shika manzi nanga madrama Silver boy bina penda chuchuma 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 You and you We na we Unapenda kukata waba Kulewa ice kukata waba Unapenda kukata waba
Lewa seni kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kata kemba di wanze kukuruma
I wanza kukuruma
Kausi mami wetisha motirima
Wetisha motirima
Kulewa kuchuchuma
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 Zangu ni makolo, si maslim Minapena big big, si maslim Haga haga big big, si ka slim Kanariang lasti ni mwalim eh. Tukifika base base wana tik. Wana kuwa pra wana shoma tik. Kwani we buda bado mde ti eh. Uwa short uwa short muna tik eh. Inuwa chapanisha kitu bonda. Ni uchapanisha hadi inagonda. Na masingo za kwekonya anakonda. Jiki tiki heavy heavy tukiranda. Jiki tiki heavy heavy tukiranda.
Na wasemi kwa kwa kuchuchuma. Kumbe dem jo ninge uswa kedomo. Kana babo kana pendanga mdomo.
Uda boss kumbe ghost ni wakidomo. Kana daidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kana ninge uswa kidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kanibasha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyimki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Wake domo ninge uswa kedomo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Ako zabe ya nashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Wake domo ninge uswa kedomo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Bomo kanka chupi, sezi kwambia rangi. Nukizua zogo, bado tapanguzwa. Na cheza kiuba zenga, chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasi. Na jui kurequest adirachwa na kunyima. Hatukuna tatu kumbe budani ufucha. Jui kurequest adirachwa na kunyima. Na bado anagawa na bado ya kujengi.
Knock knock, who's there? Boys wa kidomo, ganga. Niache swatu ni pedi kongo. Bombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechapa nikalala fofo. Don't touch, kani toja nimeipiga lombo. Nono, hadai straight anataka combo. Shobo rice peas, ngofu chomo adi koko. Choko, sezi mainshimo kande nono. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Wake domo ninge uswa kedomo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Ako zabe ya nashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Wake domo ninge uswa kedomo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Maniga waminyana ki Japan nigga saki. Nigga fucking manjeke wapike luku kesho watu kuje kambi. Kurutu wana kutu mina tako pakwe rambi. Sima yo kitu kai menuka imeoza. Akibonga shit mwambia ende ya kaoge. Kijana pole smart occupation pickpocket. Mange uso meiva wanakata.
Ndani ya goro, lima madam chesa. Nina kitamla, shika utam nyuma. Nina kipyangla, dunga masilva mbogi. Nina ujanga, roga mchabichua. Kuna uganga, mpenda ngo hati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kato mali piga chumsa kamtirina. Kiji na isi tado tisi na dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapu. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anateze ya kiboko. Kukos night chini ameza.
na vituko amechanganya tena ndo mnone dikio tatodhia
adigata.
Even the government agrees. Kings are dangerous DJ.
Adigata.
Ikatini bage, bage. Ikatini bage, bage. Imebeba bage, bage. Imebeba bage, bage. Ikatini para para. Ikatini para para. Kame unyo ni kungara ni kupara. Chiki na wangara yo mini para. Pedi pedi zangu za wamedi. Saku ngara na jua utasedi. Ndogo mdogo hadi na uwedi. Kena kutu Canada ikitu. Ine ine mbrosho ebu chedi. Wenadi na kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki. Kiki 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 za mati.
Ni weekend imefika na tunadunda na shika chobo pita beso kwa supa na kato mali piga chumsu kwa mtiri na kiji na istele disi na dabanga na leo
kenda kuria dana unolizo kautezana stana kenda kunyanga sana mependa giwa sichana hati weni kitu ambaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana mependa giwa sichana.
Hainishtui lakini nimeshtuka. Weni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na yo gari ya daddy. Haunishtui na yo pesa ya mami. Doka hapa, doka nani. Unatulingia vile umeomoka. Tulitoka Kayole squeezy unaishu moja. Haituishtui toa ufala hapa.
Nako Sheldon yako mindyo moptik. Haikosi pia nyi mnani kopi. Juleo zikitisha mindyo choki. Na wendyo chali ama weni kadem. Chunga game yako minta kapeng. Abiro chwadi mindyo matek. Mpek mpek ndosi mwage mate. Check check ndasi kule kake. Kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana na upenda giwa sichana
Mlako mlako kila kambilione game ni nae mwambi ngine free na pe. I know it's impossible to really not stay. Spend weekend zima kasi mi content ulo ya kukufanyo se machine come ten. And a breeze when I smell. It may mix na shash but you really can't tell. Check your black dude chin. We don't need the tint. Kabla uhami ya mjin. Ningumu resist cheesy fly kambim. Before we trust when you better take clean. Spadi leaky. Melanin dude chin. Yakuna bleaching. Black is beautiful. You're not teaching. Girls are thinking. Ni ma king true na ma queen. Squad yo de baka DJ. Black. Juya kwa mgeza DJ. Black. Competition na icheki kwa kio. Wako yake pia ni black on. Black. Bank account, spend my cash, and her ass, competition and I take it kwa kio. Kwa yake pia ni black on, na ni black.
Boys club tumedunga maopena. Nyonginyo tuko moshi, I swear. Sezi tell pali tuko tuko setere sese. Mchezo rezeze, rani shita ni mubuture sese. Switch bank kota champe das. Ndani ya ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataletewa ile kitu minadai mevai. Wakikata maji mini kutivai na gedai. There's a will, there's a way, niggas inje andoa. Chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. No wezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo.
Kwa nimedunga black. Black Dania G-Wagon, again, and a black model and a friend. Chupa ni black, taxi, tak kwa swag.
Nasumbu waka kibeti ya chalo.
Squad yote baka DJ.
Black.
Juya kwa mgeza DJ.
Black.
Competition na icheki kwa kio. Wako yake pia ni black on.
Black.
Michael Jackson.
Black.
Bank account on.
Black.
Spend my cash on.
Black.
And her ass on.
Black.
Competition na icheki kwa kio. Wako yake pia ni black on.
Black.
Na ni black on.
Black.
I'm the one, number one. Superhero, Superman, you're my lady, you're the one. Kuja Ivo, Usita, I'm the one, number one. Superhero, Superman, you're my lady, you're the one. Kuja Ivo, Usita.
Gangquela.
Swag, 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 ELO swag, swag, swag. Nimetoboa mapua, ulitumia pazuri minkitumia kwa jua. Pamba, pamba, pamba na niluku ya kikamba. Pamba, pamba, pamba na siluku ya kishamba. Weka, 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 dandali na teta. Najigamba mina jua kupepeta. Haumjui saruwe umeboeka. Attention, mina wateka. Late night talks, kumbe woko maketepa. Mental ghost no inaniongelesha. Hiya leo swag. Swag, swag, swag. 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 Unapenda kujifanya nanijua. So unajona weni niga wakishua. Misi wale wakuletewa maua. Mini blush ati beuta niua. Taniua, kamua. Niko best, niko na kina wayua. Rarua, we, chafua. Tapendova junataka kufua. Fanya kama unachuna majani. Nikamuko kwa shamba la jirani. Tutama, kiza miendani. Usinite baby nite honey. Tanda, tanda. Siku tanipata kwa kitanda. Tanda, tanda. Jeki zaru wa medunga nini swag. Swag, swag. Swag, hiya leo swag. Swag, swag. Swag, hiya leo swag.
Unajua, mapema, mapema, very fast, mapema. Mapema, very fast, mapema. Mapema, very fast, mapema. Mapema, very fast, mapema. Mudo, mindo kemo, unajua. Zee, bazo, mindo bazenga ya. Unajua hii mtaa, mindo kusema jo. Wacha machocha, unachachisha ya. Mini Christian ka Ronaldo, si chezi vimesi. Kama gavana obado, uruki kesina. Unaruka kipetero kiesu. Nakata historika, nakata na kisu jumi. Upenda magoshodo. Na blend konyagi na kavodo. Kemoda kena nireke modo. Zina nice kama devo agadondo. Kami ni Samson, nye ni Delilah. Wamekunasa kama Raila. Jicho nyanya zimerate, macho kam China. Kona kina maina, na mademo faina. Mapema, mapema very fast.
Minajua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda jama moja majua na kula. Kala ina nina
kushua. Kami di kami kita gengetan lah. Can get on love, koma kama kope ni kope. Can get on love, love, love. Come baby, come ni kope, can get on love. Ooh baby, can get on love, koma kama kope ni kope. Can get on love, love, love.
Ini pepe kabarua huwa, sioma pepe ya madakarua. Tangu nufishi pepe, yani sinja uwa. Nazima ni pepe kutivu jiwa au mvuwa. Mikongu dem surata bia tutarekebisha. Na size pia umata aise ya chakubisha. Ya bombe jirani ya weke pezi ya kudusha. Patricia, tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come ni kupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe ni kupe. Can get on love, love, love. Come baby, come ni kupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe ni kupe. Can get on love, love, love.
With Stardom Entertainment Sound, DJ Miles, Kenya.
Zero rainbow ni make up, ni make up. Zero rainbow ni make up, ni make up. Zero rainbow ni make up, ni make up. Zero rainbow ni make up, ni make up.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro nda kusaidia Adeline. Mulisema kuta kwa na ofa juzi. Ati mutafanya nikai kama chungli. Ati mutafanya nikai italiano azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo utajoma na sabuni. Usipake foundation ukiwa na vumbi. Kuna dame ana changa changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Mwisho 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 mwisho
Siri yangu when I wake up, I bake up. Siri yake when she wake up, ni make up. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulage nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nikarembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati. Demu ni make up.
Chapa jona dondoka, eri dondoka, dondoka, eri dondoka, eri dondoka, dondoka, eri.
Yeah, una sandi ya kundo na mateche. Niki kuna uta umoda na stel. Tiwa fewe jo ziki pundi msika koko. Tiwa de pendo iso daba zitoko. Ti anata ikona sija tebo nge mato. Pena da indisi na pandaka sni mato. Case come fast nips, throne enda kako. Kema gives busy wana ball kuliko mako.
Nankipata naipima pima naipanda na lima. Nankipata naipima pima naipanda na lima. Naiki chapa jona dondoka eri dondoka dondoka eri dondoka eri dondoka dondoka eri.
Sikiza kuna tutu na mibeba. Tiki ndani ya bukla sita tesa. Vile kana gata katate pangwa. Sito na kwa jiko katatendwa. Bla kuli kujangwa na stingo ikatubambwa. Tukapatangwa na tanzi anatupanga. Aka tupanga juki anapatia nanga. Ata makase ali wapatia nanga.
Nankipata naipima pima naipanda na lima. Nankipata naipima pima naipanda na lima. Naiki chapa jona dondoka 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 dondoka.
Kana za kipasa pasa vuko za makingi. Siti nopo kata panda vuko za maringi. Kana piga shot na cha alama ya kidi. Nata piga noise daru ataka nipiri. Oh piga noise daru nataka papiri. Atakuta maudabu maithea bi. Inajua umeiva jo kaki nyaru. Na as umebeba jo kaki bantu.
Wada chapu nikishika gani. Hizo chapu bani shika shashi. Pale bedu kila siku bashi. Hini lechi nda jikomba. Chekita mijomba. Wedonda sadada mijomba. Dele mena pamba kidonda. Ndude mi upanja ni honda. King king cheza na queen. Gang gang cheza na bens. Wen wen na shikisha. Bebe bebe wen
the gang. Olodo mashi. Ebu nipe huyo mase mase mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate pate pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate ni kukate kate kate. Koko IG basi follow me. Koko IG basi follow me follow me follow
DJ
me.
DJ Miles hey, Kenya
Solo G. Chai ama coffee all on me. De Tizode solo king. Kuja close bro Omondi. Roots and culture Koko T. Hii mazishi soma eulogy. Mlena tulimwacha oyole. Moga kuna ukalie ondole. Niki pull up ni ondoke. Wama be cheki duga ako de. Vipi yora kula na macho bana panaguza. Namba nane gena pana stupe. Wameshona lakini ndo Taylor man. Nimeunga bila sembe man. M&M ini lene
ye. Ebu nipe huyo mase mase mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate pate pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate ni kukate kate kate. Koko IG basi follow me.
Koko IG basi follow me follow me follow me.
Niki ni kada sana. Kwada ni kwada. Kwada sana. Hamwezi ni wai. Niki ni kada shaga. Kwada ni kwada.
Shulina papa mbele nyuma. Vado inafani fitronga. Niko railways muda ni menuma. Anjaribu kusikiza madonda. Fresh keja mende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu. Tuma kitu. Natumipia na ya kutua. Tuma kitu. Tuma kitu. Tuma kitu.
Manze form sio poa, tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa, tuma kitu, tuma kitu. Tuma kitu gabe, tuma kitu. Yeah, all I do is swing kama Khalid ama Usman Kamaru. Headbutt but singi yangi booth na manyaru. Leo ni range staki nooks ya Subaru. Miba zenga swat na pigianga look ya gumbaru. Don't fake it upper, amen ni mungu. Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember what it work for NTV. But maybe pia mininge chucho kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rienga. Na kama shini miyu endesha manyen. Yesu ni baba staki mezesha jajien. Yes mana inachuna tukiveveka na bien. Tujanza juzi ni lugha ya zamani. Jeshi yangu ya huivuta hadharani. So ambie ni OG amefika. Na ni rumba ya Kayole, isi rumba ya Japani. Let's go.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment. Fani fike ronga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba kuda postuma. Tuma kitu. Tuma kitu, na tumipia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form sio poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gabe, tuma kitu. Eyo nina issues kadhaa mifiche paparazi rada. Na usinite brayo, afadhali papa. Umolo toka bondo, hapo shwari kaka. After nipate mjune libidi nisare fuaka. Nasijaogopa kuwa na enemies. But after God, the only thing I fear ni feminists. I hope I don't get cursed for that. Don't be surprised mukiambiwa this verse is swag. Either way niko wera, sizi choka ni chekwe. Niko hapa, niko kule, muda mboka ni mbekse. Kakamega holy, tangasha mola shikwekwe. Juka for me na keroma, then I'm always interested. Kuna dili na mfana, kijipa na kusho. Bareka iyo luga uko, eni lipe zangu do. Ini language ya mabroko, ta kutoka. Ukisleki, so chorea kutuwa nishana kama nye uchekeshi.
Locally accepted, internationally approved. DJ Miles.
Mixing it up to lift you up.
Pea ball na kutoka unanipata na mafeki base na mogoka skripa pa bare tatujue kumedhoka sikia sa base place yenye nimetoka scary the wonder woni ita nikiwa ombido escoco corico even don't takupata nikiwa na vimbo nikiwa ombido muta dendero nkuwa na katia bibi ya onjivo wa querido da wa querido wa querido.
Niki kush kush, Mary Jane. Benye kina bom bom dan ya brain. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bando tozifunga. C420 na deli zimerunda. Minjo pedi na uza halirunda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njonga njonga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika konki ndo uchorea kwa vengole. Ita toto ndo akujie singo donye. Kana shada akujie njo kingoe. Nimpe rungu adia chachisho nando. Mashotuza kwa baby kwanzo kini pepeta. Nikuro ya turi vile miro gya githinga nikio ya muna uliza ay ay
ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay.
Kugawa, mina taka kipawa, mista kimadawa, mina taka mabawa, mina taka kunawa, cheki. Nima selfie kibao, sima happy kwa hao, mini bebe na chopa, tupige mashampin, mavida kwa street na mabil, tukwa mod, tubuke maboda, yeah. Italia, paka Spain.
Bye bye Dubai, Dubai. Kani vacation, kesho paka July.
Yo cartoon, take it back in the injury.
kashisha kadai. Hipsi konyagi, tipsi finyagi, lipsi sinyagi
na chipsi kishagi.
Baki chapa, baki chapa, baki chapa.
Japanese manzi kakipusa, Medusa, kipusa, inafanya mbako nila susha.
Tererem tem tem, sita kuficha. Aki sema sticks so official na wek wek wek, namefuliza. Dana pene mcheza kuingiza, eri ze ze ze, niwe na cheza. Yu negu shodo wa magiza, aki umbiri na mpima. Ati wasipenga mafilter.
Kira ranga kabaki guy fafa, akafika ground nika dania na kifafa.
Ati wasipenga mafilter.
Nilimpia ranga kabaki guy fafa, akafika ground nika dania na kifafa. Takuza Jericho zimekuwa za ufafa, si ukula mbuku ata kama aina kava.
Mtoto mkubwa, mtaka matiti ya mama yake, toke ya fiti ndo demi yako nitebe. Ama god god ukina nasema me, usiwari leta demi yako seme ngwe.
Baby boo sema ngwe.
Kiss commander promise, base kimwaga morning. Bom kinyonga nyongi, napenda gamiti kama taza mongli.
Tererem tem tem, sita kuficha. Aki sema sticks so okesha na wek wek wek, namefuliza. Tana pene mcheza kuingiza, eri ze ze ze, niwe na cheza. Yu negu shodo wa magiza, akiwe njeri na nipima. Ati wa sipenga ma filter.
Are you peng?
Ama ni filter.
Can you dance?
Kye bonita.
No make sense.
Kaina lipa. Uyo mamu aliniwai. Asi kuchisha. Woi woi, pedia meninokia. Woi woi, namebonda kabondia. Woi woi, sina cash chorea. Na masaa imefika.
DJ Miles.
Tererem tem tem, sita kuficha. Akisema stick so occasion na wek wek wek, namefuliza. Napena mcheza kuingiza, eri ze ze ze, niwe na cheza. Yu negu shodo wa magiza, akiwe njeri na nipima. Ati wasipenga mafilter.
Nika pointi ispokuwa kana forehead. Nika kuki kana kanga ma 4A. Vile kana rhyme kana kalia ka 4M. Vile kame eva na shuku kana oven.
Everybody stand up.
Panda mukigenja
kinanda Mike.
Parali
Panda zime report niko jabari rana njoti kando kishada na ngangoya 40 kwa kichwa medula andi kwa magoti
mambeko zina mok ni mogadha kanairo governor ni mjamu lagunya skomo ni makibre inademia nimemoka palma nikipaa kila yut ni dangulu kwa ngife baroda imemokre natibiel kuwa bambua mashashken kamili ya kimsnadi pochanyagu militan nuari ya utu frontline
zime panda zime report niko jabari rana njoti kando kishada na ngano ya 40 kwa kichwa medula andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngano ya 40 kwa kichwa medula andi kwa magoti
kato meni mocho itapatina kitoko kileo chikojole sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota kwa najigi 20 liter sim kama na ota kumsuka sim kama na order kuna gizia nikachipata tu matora bulu bigi ameseti move ya ora ameseti mkono kwenye bakoro utadhani ana drive mkono ya left kwa gear ashani itadia menitolea jibag fine figure ananivutia mtoto kililia wembe unampatia
zime panda zime ripoti niko jambari na njoti kando kishada na nengo ya 40 kwa kichwa medula kwa magoti zime
Dizen mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku ere lolo tailamba
Mune kiska masaba mora Hatu batuka sika na ma Makada shanka tiswa koja Mkori na weneza kishada
Kitu
Ole mkuri na wena za bishada
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwanzo Kauna osha vyombo za mitambo Juu ya kutu na teka nto yu akambo Eni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikaze ndugu Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu Mapunyetu nefodhali sijikune ndugu Kai wezi pia unazana jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Duf duf na kutemia java mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uwa Dizan mkori na kiwa java Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atubati ukasita na ma Makada shankati soko ja Mkori na wena za kishada
Beach per month with Stardom Entertainment Sound
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment
Mkori na wena za kishada Niko hae na sizi meyongwae Hapa kondaye kuna nuka njoti wae Ikuse ke niza washa tirengaye Mane chafi ni mtaro ya ni dark inside Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tuka washe shada Kaka leta nari Nilipue jaba Azikishika sana Natema kawada Itinge kike itinge titikika Getting a TTK, getting a TTK, getting a TTK, getting a TTK,
getting a TTK, getting a TTK, getting a TTK, getting
a TTK, getting a TTK, getting a TTK, getting a Ask how I do, but I better than you. Hey, why me pay attention? So not a silly piece. Niki say piga ta uba si tisi. Sija kula yako ndio unite visi. Mina kwa romantic naeza kwa mpisi. Wana nita goda timido kata goda. Hapa midio board shika chok chora zote. Niko uptown tena bado kwa machoche. Anything or anything na lote ni la lote.
Bakoko oh ore ai ni makushoto ai ore ai ni kimangoto oh ore ai pita orosho oh ore ai ni sibakoko nama kwa nyama sijui kama kisa leta tenku jai kupakia ina asali lakini sina bi napenda punyeto ndio maana sina bi anapenda tena alipata aje mazigwembe omulira mwana wanje bangai penga juform ni kupande ni chome kipenga juform ni kupange leta kero masikuje ni kumange Ore ai, ni makushoto ai, ore ai, ni kimangoto oh, ore ai, pita orosho oh, ore ai, ni sibakoko oh, ore ai, ni makushoto ai, ore ai, ni kimangoto oh, ore ai, pita orosho oh, ore ai, ni sibakoko
Everybody stand up
in a row, kakiloso unakuja na chrome, na minyozi mepigwa tunandom Kambioni kuchana tukanjong Wanjiro nikurukia kinjo Kombero nikukembe kwa chuom Oreo more origanero White tenero tari ariganero Oreo more origanero White tenero tari ariganero
Ore ai ni makushoto ai Ore ai ni kimangoto oh Ore ai pita orosho oh Ore ai ni sibakoko oh Ore ai ni makushoto ai Ore ai ni kimangoto oh Ore ai Pita orosho oh Ore ai ni sibakoko
Inakoto gakwa Onegyabura Inakodoga kwa Onegyaba Onegyabura Odi wa murango na madama track sana Ana 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 turi yako soft sana Sijacha kure dana nilikia masikio pamba Kuvimba kicho micho mali bigi wanakada Nilipende shari sana mtako sari stasha hada Nilipende kuu sana malaka ni biaji mbota Matemi nkaekewa kwa kiroma na mogoka Na paru tukipatana wanade kushkiwa soda
Oh ore ai ni makushoto ai Ore ai ni kimangoto oh Ore ai pita orosho oh Ore ai ni sibakoko oh Ore ai ni makushoto ai Ore ai ni kimangoto oh Ore ai pita orosho oh Ore ai ni sibakoko
Beach per month with Stardom Entertainment Sound DJ Miles Kenya
Kenya.
Everybody stand up.